Kim.
Babak. Ponde. Nimekunywa ndimu, nimekunywa soup, nimekunywa passion, ila kichwani bado upo. Siyo kupi, siyo kusleep, hangover yako ni so. Shaondoka na si happy, bata wapi neti? Komando wa kipenzi is no more. Sioni sisiki, siyambiliki kwa kono igu. Addicted to your love and nothing's gonna stop me, no hivyo. Sioni sisiki, siyambiliki kwa kono igu. Addicted to your love and nothing's gonna stop me. Alcoholic, penzi lako ni alcoholic. Meni levya mi alcoholic. Penzi lako ni alcoholic. Meni levya mi. Addicted to your love and nothing's gonna stop me, no ego. Sioni sisiki, siyambiliki kwako, no ego. Addicted to your love and nothing's gonna stop me. Alcoholic, penzi lako ni alcoholic. Meni levya mi alcoholic. Penzi lako ni alcoholic. Meni levya mi. Alcoholic. Penzi lako ni alcoholic.